Jua loto silanchoma, nimejaribu kufosi mekoma, sijui miko sina homa, vyote mie. Wenda kafara nilovunja koroma, nisha pigia manyanga na ngoma, nisha zunguka Tanga Kigoma, Mola nisaidie. Hey, kile kidogo nchotuma kipokeni, mjini kupata kwa foleni, sina muda ntarudi ningojeni. Muniombe vizawadi vingine peleka ukweni, na utunze siri sende pembeni. Toto wakitaka simu nomba mpeni, na ea unge.
Nagomba pate putia
kwenye giza, kuongea kuigiza, ila mwambie anitunzie.
Sile subiri ngojea,
kazi maliza tabebea, sito agiza, ila mwambie anitunzie. Muniombe,
muniombe, muniombe, muniombe.
Kipata bado kidogo, ila natafuta.
Niombe,
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 niombe.
Mtoto akikuwa mwambie baba hajakufa. Babu na bibi nitarudi karibuni, ila shida zimezidi, nakosa tasabuni. Mama, ulichonambia sijakosea, nisitamani kicha mutu, tena nichunge macho kukondolea, kuchukua sisubutu. Muda mwingine nesi ninalana ama au nyota haina makali.
Nagomba pate putia
kwenye giza, kuongea kuigiza, ila mwambie anitunzie.
Sile subiri ngojea, kazi maliza tabebea, sito agiza, ila mwambie anitunzie.
Muniombe,
muniombe,
pata bado kidogo, ila natafuta.
Niombe,
niombe, niombe,
niombe.
Mtoto akikuwa mwambie baba hajakufa.
It's Lycos Empire.